dajimsafi.com.
Tarumbeta, tarumbeta, tarumbeta.
Zephyrin Music.
New brand is again. New brand again.
Atonic here again. Makovianyan. Kachakula kachakazi kapata tarumbeta. Kachamboga inaungua kapata tarumbeta. Kachakula kachakazi kapata tarumbeta. Kachamboga inaungua kapata tarumbeta. Ikipita watu hoi wanachizika, na uchula ndo siseme video lemechanika. Wanacheza na wapoi, wameweuka nyuma, wamebinu wabinu viuno nazungusha. Wanainama au wanainuka au wanainama au wanakata, wanacheza kama umesusa. Wanacheza na uku wamekalia chupa. Tarumbeta ndongo maya uswahili, uo kicheza na unapasa we makini. Kuna namba hizo zina posi mtani. Uo kicheza wo wanazama mfukoni. We masela taru, taru, ndongo maya uswazi. Taru, taru, ndongo maya nyumbani. Tarumbeta taru, taru, ndongo maya uswazi. Taru, taru, ndongo maya nyumbani. Kachakula kachakazi kapata tarumbeta. Kachamboga inaungua kapata tarumbeta. Kachakula kachakazi kapata tarumbeta. Kachamboga inaungua kapata tarumbeta. Mtoto akishua kapembeni, lipanga uliwezi. Mpisha uswazi aje kati aonyeshe ujuzi. Kwanza tarumbeta lichezwi na kimini. Dada tarumbeta inachezwa na kijola tu. Kwanza piga kelele kama unajiamini. Kisha cheza chula mgumu moja weka juu. Wanacheza, wanacheza, wanacheza chula, wanakata chula, wanakata chula, wanacheza, wanacheza, wanacheza chula, wanakata chula, wanakata chula. Atoni kila again. Makofi ya nyan. Jamanzi moja iyo. Watoto kusini. Meneja Bupa. Weke itu Mr. Blandi. Do Dinosaur Shadow Mr. Biti Bambi. Abasta Music. Awepo sisa sinabili. Abiski Soundi. Soundi
Abiski on the mix.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.